zamana smaravira zekwanduka peraga zamana iwe smaravira zekwanduka peraga zamana sigana peraga tashariyo smaravira zekwanduka
Kunze kwanduka.